DJ Darlington on the wheels of steel. Steel.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track. On the track.
Yeah, yeah, next.
Cookie.
See wrong car.
Pull a chin, come and make a name. Nipake old, we are melanin. Mini so soon, I penned a fingerling. Pour me water with your magazine. Ding ding, give me a ring. Uneza harakisha ama ubonge na fist. Zing zing, give me a ting.
Fire, baby. Fire.
Anataka this, anataka that. Shorty any peng, asha jua cash. Anataka this, anataka that. Shorty any sheng, anapenda bash. Anataka this, anataka that. Shorty any peng, asha jua cash. Anataka this, anataka that. Shorty any sheng, anapenda bash.
Manzi mugenge, anapenda vitu ziko fine, ziko safe. Asha jua kuki, atakuja na makeke. Akipiga sana form kiende kiende. Nyama ni fresh, iko tight na misuli. Leo nitaka sana na alinijua juzi. Kila kona anazunguka kama virusi. Uko kwa mneti, yeo ni cheki kama movie. Baby do me, I do you. Bora usitangaze design ya Ken Mijungu. Anayomba sana badala aombe Mungu. Kuki red flag peleka speed ya Isuzu.
That. Shorty any pen, asha jua cash. Anataka this, anataka that. Shorty any sheng, anapenda bash. Anataka this, anataka that. Shorty any pen, asha jua cash. Anataka this, anataka that. Shorty any sheng, anapenda bash.
Lioness.
Weka hiyo back when your floor isha tena. Baby you can come give me more. Anapenda bigi na mi napenda gato. Tinkari anado na mini ni wa mafomu.
Balanski do, do. Balanski do, don't call me. Balanski do, do. Balanski do, don't call me.
Bounce and balance, diggy diggy balance. 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 Bounce and balance. Diggy balance, bounce and balance. Diggy diggy balance, bounce and balance. Diggy diggy balance, bounce and balance. Diggy diggy balance.
Juicy, mean juicy. Dempeng in our juicy. Simba pretty pretty. Dizzy ya kauni chewy.
Ukorada unangam. Weka location fitting bogi yangu inakam. Na feel fiti dem bigi mnaruka mkijam. Nina wadao wangu mbogi ya uwanga ni haram.
Balanski do, do. Balanski do, don't call me. Balanski do, do. Balanski do, don't call me.
Bounce and balance, diggy diggy balance. 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 Bounce and balance, diggy diggy balance.
Biggy biggy, heavy heavy. Jiggy jiggy, baby do you want me? Biggy biggy, heavy heavy. Jiggy jiggy, baby do you want me? Biggy biggy, heavy heavy.
DJ Darlington on the wheels of steel.
Freeze, freeze, ukundani ni kuriski. Midini ya subu utadhani mimi mwizi. Ona nilalishe life bado sijadishi. Midini ya subu utadhani mimi mwizi. Mi sijale. Chachisha mchizi ni katu kotu madhare. Ile speed na songa utanipata tu harare. Pesa akilini mina jali tu salare. Mi sijale. Chachisha mchizi ni katu kotu madhare. maisha mchizi ni katu kotu madhare. Ile speed na songo utanipata tu Harare. Pesa akilini mina jalitu shandare. Mume ni ngoja juna sub disaster. Besa si ai henya ndiyo mimi na tafta. Dairi taya chini ya maji kama Victor Wanyama. Nite maji kwa maka hivyo ndo bitu zimanga. Fahamu na wamini ukleta beef na manga. Coast to coast kihabib mimi bado na manga. Leo na steam huku kitcheni na kuja na master. Sum tindos batishi usidhani ni sadfa. Usidhani ni sadfa. Imani ya Raila mina jua nenda kana. Ntuko serious atu check unadhani una watch mshamba. Uko juu utanipata kama nyoka ya shaba. Shaba. Under pressure usini test nina joto ya flask. Hizi actions outa match ata ukirehas. Nimefunga hizi verses kwenye jela na bus. Na cheza chess chezeni checkers na mambao za draft. Freeze, freeze, ukundani ni kuriski. Midini ya sugu utadhani mimi muizi. Ona nilalishe life bado sijadishi. Midini ya sugu utadhani mimi muizi. Mi sijale. Chachisha mchizi ni katu kotu madhare. Ile speed na songa utanipata tu Harare. Pesa akilini mina jali tu salare. Mi sijale. Chachisha mchizi ni katu kotu madhare. Ile speed na songa utanipata tu Harare. Pesa akilini mina jali tu salare. Leo natawala kaka baka na thao. Wengi wenu wamekuja uku ndani na drought. Buda hama hasla ni wangori kwa ground. Chunga ustake sema ulikulanga foul. Fahamu na wamini ukleta beef na manga. Coast to coast kihabib mimi bado na manga. Leo na steam huku kitchen ni nakuja na master. Sum tindos batishi usidhani ni sadfa. Usidhani ni sadfa. Imani ya Raila mina jua nenda kana. Ntuko serious atu check unadhani una watch mshamba. Uko juu utanipata kama nyoka ya shaba. Shaba. Freeze, freeze, ukundani ni kuriski. Midini ya sugu utadhani mimi muizi. Ona nilalishe life bado sijadishi. Midini ya sugu utadhani mimi muizi. Mi sijale. Chachisha mchizi ni katu kotu madhara. Ile speed na songa utanipata tu Hararo. Mesa alini jalitu salare. Mi sijale. Chachisha mchizi ni katu kotu madhara. Ile speed na songa utanipata tu Harare. Mesa alini nina jalitu
Karibia kona jisikia kudance. Karibia kona jisikia ku Karibia kona jisikia kudance. Katika bado tunazidi tuki dance. Karibia kona jisikia kudance. Karibia kona jisikia ku Karibia kona jisikia kudance. Katika bado tunazidi tuki
dance. Pull up.
Karibia kona jisikia kudance. Karibia kona jisikia ku Karibia kona jisikia kudance. Katika bado tunazidi tuki dance. Karibia kona jisikia kudance. Karibia kona jisikia ku Karibia kona jisikia kudance. Katika bado tunazidi tuki dance.
Nitoka ndo nitokwe na mawazo. Katika koloni iyoshe tuna jasho. Hii na wapata pia walo kororashio. Ikibamba kurombo sewe na kuokation. Dance ya drum ikipata na vibration. Kwa bukla dance flow imepatwa na invasion. Ikishika sana kuna walo ululation. Kwa box kwa stage yokuwa navigation. Utajua Mkenya akipiga odi. Ata hivyo ndio wautembea kwa rodi. Kusikizia ngoma si huwa atubongi. DJ with the bangers na wasea wachoki. Ngome kiwa fire hebu vua hiyo jale. Tubagui neza sunga hadi za tikale. Dance utoe migraine ka leo ni mande. Kigulu creeper mguwa dizi gande. Karibia kona jisikia kudance. Karibia kona jisikia ku Karibia kona jisikia kudance. Katika bado tunazidi tuki dance. Karibia kona jisikia kudance. Karibia kona jisikia ku Karibia kona jisikia kudance. Katika bado tunazidi tuki dance.
Utadhani ngome koripi juu watu wako reverse. Shaku make you feel just like an African. Gengeton kwa madri utafilka Mkenya. Kuserereka na mafasi ni kitu n'understand. Doba safi imefanya watu tingishe mongo. Tuna dance kwa soko tukirudi soko. Hata we mzae utatupa mkongojo. Ujui kudance serereka chaporojo. Tuna tule fit basi cheza one legge. Mkono moja tukicheza hiyo reggae. Volume imenyongo adisia hiyo debe. Love song basi cheza salsa na mbebe. A bad wax man you blame his tools. I'm a musician yangu niku wapa tunes. Niku odi dance tukiskip to malu. Tukimove up kama sai bado tuko juu.
Karibia kona jisikia kudance. Karibia kona jisikia ku Karibia kona jisikia kudance. Katika, katika, bado tunazidi tukidance. Karibia kona jisikia kudance. Karibia kona jisikia ku Karibia kona jisikia kudance. Katika, katika, bado tunazidi tukidance.
Masiku za kusag, jinika na tisho zinaweza tosha rhino. Tulipenda crank, parodi za kajairo. Na mabongo zilishika sano kukandairo. Zilizo Zilizopendwa, tulizipenda na bado tunazipenda. Zilizopendwa, tulizipenda na bado tunazipenda. Franco, Papa Wemba, Musa Juma, walituroga na mabenga na marumba. Squeezy ni easy coach, ina na matunda bus. Zamani likuwa akamba na makenya bus. Nini wa pampas, sini wa napkin. Nini wa Weetabix, sisi ni wa pumpkins. Siku za supergeti, hipster kamisi. Mangolova, bumps na avunja za mafisi. Ulikuwa na one man mami. Sai tunakutumia kasimu ya jamii. Tuna miss Ojuan, mama kayai. Iko benya mbanena mdomo bagi. Zilizopendwa, tulizipenda na bado tunazipenda. Zilizopendwa, tulizipenda na bado tunazipenda. Kuna wasani tumemiss kuwaona, walituroga kama bado tunasoma. Flex na Zizi, Big Pin na Isa, Abbas Chihuahua, Logomba, Sadi Caesars. Kala moto Mau Mau uko flani, Kala Mashaka Kampula Juliani, Bambu Mustafa, Mr. Lenny na Kenzo, Maya Yulopa na Zizi na Prezo. Calif Records na Ogopa, zilikuwa ma heavyweight kwa Madoba. Zamani ni Karere, kichwa mangoto. Sai management, manager moja moto. Zilizopendwa, tulizipenda na bado tunazipenda. Zilizopendwa, tulizipenda na bado tunazipenda. Weni Bazenga kauli soma mgutupu, uliandika kwa matawi before mbuku za kasuku. Kuna vipindi si tumemiss kuona, kata usi the beat, vitimbi na red corner. Hapo zamani tulicheza omo pika box, blada, katina, bolia socks. Tumemiss zile mapombe za sachet, movie za tape na maradio za cassette. Beta, ngari, bano na mabolza za juala. Fea, lufo mpara, roka longocho, bo uwana gari za wala. Zilizopendwa, tulizipenda na bado tunazipenda.
Wiki ya shida, nitulie nisikie fiti kabisa. Tizi ya watu wazima, kujipurura kumochoa sema kulazimika. Jua hali ya maisha, nataka kula ujana wangu kabla masiku kuisha. Ubaya kuharakisha, juni kizidi sana kuna vile kutaribika.
Monday ni ya mahangover, Tuesday niko kwa hustle na Wednesday ni meboweka, Thursday na ni kuteseka.
Hii weekend
Na huku ni marumba, weekend nte mama gani kama nikiwa kajaba ninoa hala. Imaisha ni noala,
Lili hit rock bottom, nikapata mimba. From poor preacher, nikubaliva. Last week siku fumble, nili deliver. Week
weekendi ninataki wananiiga yeah. Monday ni ya hangover, Tuesday niko kwa hustle na Wednesday nimeboeka, Thursday na ni kuteseka. Then Friday, woi nikisetiki design mu setiki ki foreign. Na sato ni mbogi FIFA na mawoye split size ya boye. Kumbuka kumfu sijasomea ndo nipigange shere. Nichupa, nichupa miugongesha nikiwa chini ya se. Kwa bukla, tuserereke na wasupa. Pere, pere, shere, peleka. Bad energy kwa nyumba, ni weekend yo.
You guys, this one a good one. A good one, 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 a good one.
DJ Darlington, call security!
As you, I give the names there. Let's go, one, two, three,
mini mugenge na pitaka na zile viko maji zimefeki. Na kata maji kifi kama beans nimebeki. Niko fiti nimekula makuki na makeki. Oh yes baby nimesete.
Sete na pendaka zile zimesete. Jicho nyanya oh yeah wale wamesete. Zimesunga tu kwa kipete. Si mama wacha kukatika kwenye kete.
Kete wacha kujisunga tu kwa kete. Tunajua genge ilishani visha pete. Mina piga miti weni mate. Mina piga miti weni pate. Pate,
pate, boss. Hey, maso sinitoke, kuna toast, anataka tuniende kwake. Maso sema kebab, ya ndio mkate. Hey, boss, wacha pika mate.
You got, you got, that tender, tender. She can really get a good one, good one. You got, that tender, tender. She can give you a good one, good one. You got, that tender, tender. She can really get a good one, good one. You got, that tender, tender. She can give you a good one, good one.
My lava is now. Like it ain't that tender. I can even mean me see. Cause she can get it, get it. Shorty knows I ain't playing. Now she's the reason all of the fellas are saying.
Gonna boogie bender. I'm a liver bender. You are gonna bender. I take a nickname to that shy guy. Now you are an bender that that sly guy.
Nico area car less than sweet. Seen a hype but turn up into my lens. She admits one of us has to be the short one in the relationship. So I'ma take one for the team.
Tunawatembelea, tunawagongea. Wanabaki mutaani wakituongea. Tulinyemelea, tukakagua. Tukaacha mtaani wametolea.
You got that tender, tender. She can really get a good one, good one. You got that tender, tender. She can give you a good one, good one. You got that tender, tender.
Atani excite. Kama huyo mschana ngara mini taita. I was looking at you cause you were looking at me.
Skino.
Can't you see that this is chemistry?
Skino. Skino. Skino.
Skino. Come make me wine in your wall. Make me spend a little time in your wall. I did treasure me a fine in your wall. Don't stop signing on your wall. Come let me wine in your wood. Let me spend a little time in your wood. I do treasure me a fine in your wood. Don't stop signing on your wood.
What the? Pull up! Hey, 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 hey. DJ Darlington, call security!
Mschana atani excite. Kama huyo mschana ngara mini taita. I was looking at you cause you were looking at me.
Skino.
Can't you see that this is chemistry?
Skino. Skino. Skino.
DJ Darlington on the wheels of steel. Steel.
DJ Darlington, call security!
Nata puta mschana atani excite. Kama huyo mschana ngara mini taita. I was looking at you cause you were looking at me.
Skino.
Can't you see that this is chemistry?
Skino. Skino. Skino.
Come at me wine in your wall. Let me spend a little time in your wall. the treasure me a finding a your wall. Don't stop signing a your wall. Come at me whining a your wall. Let me spend a little time in a your wall. I do treasure me a finding a your wall. Don't stop signing a your wall.
And sleep with bad chicks. I'm hot, that fire, that fever. I still make the beats that bomb speakers. So I say rock you, Lisa Kwani Nani how. Just know the cancel about to bring the house down.
Damn, let's see what you want, what you want, what you want, what you want. Match, let's see what you want, what you want, what you want, what you want. Gora, let's see what you want, what you want, what you want, what you want. Meta, let's see what you want, what you want.
Ni mtoto wa Hadija, Okwonkwo. Ule msocho maga ongwelo. Muimbi ya watu wa mtaani. Nisipo waimbi ya taimbiwa na nani. The council, sema kukua awesome. Motea moto mbale, hiyo ni caution. Madi ya mepanda bed, siku easy for some. Wanapenda taste kama bulgum.
Mtaani, Ridgeways, na chine ni DK, CK. That cool kid on the replay. Producer na DJ, ketipa na PK. Run this town, utadhani ni GK.
It's moto moto, fire party place. It's fire, fire, cancel and nameless. You better follow the leader. Take over airwaves, no mark of iron.
I said the council. I said the council. Yeah.
Yaga master, vima chopopo. Come on, I did die. Ta, ta, tiki salasta, eh. Kulosa, baby, kulosa. Makena mafota, kama mwambosa. Kulosa, baby, kulosa. Makena mafota, kama mwambosa.
You gave me everything, you gave me butterfly. The love that every day me no kufunga tie. I'm in a pan to you in a book size. Kulosa, so what if I? Fest cafe panga fai. Gully gully. Me on the eye. Nataka kuna mtu mlangoni na mebisha tangu joni. Mfupa nilipotia mitani mnashindwa mbona mnioni. Waka nimezoe wakija wenzangu piganga honi. Leo nasikia tu ding dong yega mkononi.
kwanza karibia, na ukingia pigwa bia, ukipendezo angalia, macho ikupewa pazia. Everything is nice ya, mipekendo uneza fia, lafu kani back, bae usiogope kupiga tia.
Wong wong wong, hi hi hi, sha sha, yaga master vima chopoko, come on ajidai, ta ta, tikisa rasta, eh. Kulosa, baby kulosa, patena mafota kama mwamposa. Kulosa, baby kulosa, patena mafota kama mwamposa.
Cafe vanga fai, gule gule ai, miondo ai. So what if I, mwapi kwanza tuwaze na wale wali. Kwa jufoleni ni refu na ukundani kuna pikwa. Chapati chapati ata jirani ya wezi pitwa. Kungeze wa shisha na vitu vinashika. Kujeni wote mashoste nomba mtuwa pasikose. Kisho fike mapema upate na fasi kwa kote. Ukichoka jikokote tukokote popote. Itisha mita jiri na nahila kama zote. Wako vipi kwa pate, na mambo tulisema ni mangape. Nikuna wangu kukwangu tuko kwa chumba changu. Kumbe mpaka kwa guzi posiko na pata kwangu.
Hi hi hi, sha sha, yaga master vima chopopo, come on ajidai, ta ta, tiki salasta, eh. Kulosa, baby kulosa, patena mafota kama mwamposa. Kulosa, baby kulosa, patena mafota kama mwamposa.
You give me everything, you give me butterfly, the love that every day me no kufunga tai. I mean a party, you be double side. Kulosa,
kato kiki sani.
Wataji waje siki wete,
wete, wete.
Wachiko wete,
wete.
Toto mali safi visha pete,
wete, wete.
Action pack, say the way attack. Attack you attack, a girl me attach. Mesa full of vibe, man a Batman. He broke my gun,
booga. Every girl in the club, boy, ya move that body. Feel me wind up slow, boy. When you feel a vibe, you fling it up. Girl, I make it boom like a time bomb. Yalla make it boom like a time bomb. Yalla make it boom like a time bomb.
Drop it down, pick it up, down. Half a blast, give it up. To the baddest girl, when me sit in you. If you make me touch your body, yalla can't live in you.
Yeah. Well, nipe, nikate weme. Nipishe, nipite na wewe. Nipende, nisho nekitenge. Yo. Nyege, nyege.
Girl, me love the little piece of body where you got. Down to the sun about every day, so you hot. You feel when you back, then push it back, push it back. Like you a ship up on the pole, girl, make it clap.
Hey, shika za kavu, toto kweli unashusha nyavu. Hey, wake a tattoo, na ipiga info kavu kavu.
Every girl in the club, girl, you move that body. Feel me wind up slow.
Plus, give it up to the baddest girl. When me say in you, if you make me touch your body, girl, I can't live in you.
Yeah.
DJ Darlington on the wheels of steel. Steel.